Eden. Tuko Mangwai every day. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate. Yeah. Bring it in. Tuko Mangwai every day. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate. Yeah. Ziggy, mbicho amarondi ofiti. Mpishi, funga hiyo shada kamshipi. Ona wamechizi, kuvuta nyarusa zingine tricky. Fukuza ibilisi, shashita kufanyo feel easy. Niko tuma ndizi, kam kisi yako na bibi. Kau hunishiki, mi ushikwa na madem si machichi. Sijai shikwa na hife mini guiji. Sijai fika kwa hii game niko tizi. Sijai kula hudem, shai kula hudem. Lakini shai kupata na tuke wawili, blanda. Bring it in, tuko mangwai everyday. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate. Yeah. Bring it in, tuko mangwai everyday. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate. Jesus Christ. Dhambi zimeshika kama moto. Wanaiba wakidhani si wasoto. Wanaiba tukibebwa tu utoto. Diapers nimesunda tu kwa mbosho. Just in case nirarukiwe na mbosho. Za jana tukitibu munchies kwa kibanda. Tulileta fine chicks hapa Java. Waka order ice cream na kahawa. Bili kawa sawa. Fine chick akahisi kula baga. Kama meja nkampeleka steers. Nikanunua bia. Zikambamba kanza kuniambia. Sikujui na kutaka. Itisha taxi tena haraka. Fika home, washa hiyo shada. Saka hiyo steam onyeshe zimepanda. Doa hiyo jeans onyeshe anakanda. Vuta hiyo slit leo zinabamba. Round 2 ndo ntakuja kukumada. Kama beats nilipo na yule drama. Leo sheets utajua tu ni drama. Zikishuka tunawasha tuka shada. Bring it in, tuko mangwai everyday. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate. Yeah. Bring it in, tuko mangwai everyday. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate. Yeah. Bring it in, tuko mangwai everyday. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate. Yeah. Bring it in, tuko mangwai everyday. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate. Yeah.
Bring it in, tuko mangwai every day. Tuko kwa sky, elevate. This is just how you meditate.